kama ingokia ikauki, niko mbioni shoki. Na nimefika kustay, pako nikute umauti. Hustle hard, kutimiza ntoto wasije kusema na utea. Tunda ya hustle na wana na share. Bro safi twa survive, wezi jua hata tukifulia. Hauna mkwanja ukankea sana, unaonekana unafoka. Kwanja unakosha, squeezy matozi vipopa. Niko na mkua kutoka, nipo karata ya mwisho wa mela mba yoke. It's over, but it ain't over, till it's over yet. Mikazo na hustle yendele. Still at the bottom na force ni chomo ze. We gon' make it anyway.
Usawa huu yeah, mwendo ni juu setwezi kushuka meni. Usawa huu yeah, chaguo ni lako kunyoa au kusuka meni. Usawa huu yeah, kumesha kuja so sivuti shuka meni. Usawa huu yeah, usawa huu yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu.
With your eyes,
why?
Then the liberty mask can you find you surprised? Let me give a piece of advice.
Listen. Are you scared?
Scared?
Shafika get on another coolies. Are you there?
Are you serious?
I am who I am and I'm furious.
I'm staying, man. I see you, yeah, tell him out. Man, I'm curious. Keep working. I'm surrounded with the purest. All we got is endurance. I put a guy, Nicky, pick up a pot of him singing Sonic and a tourist. Are you sure of it? Man, I'm sure. Take a store when I'm done with the tour. Man, the song is not even yours. Chico Sabas, keep it down to town of the lily. We spreading, come on, Jockey 4.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, man. Usawa huu, yeah. Chaguo ni lako kunyoa au kusuka, man. Usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sivuti shuka, man. Usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah.
Unaweza kungana huna bati. Boss na huna shpapi. Bonga la game na huja practice. Hindo tunaita bati. Milo safi, michapati. Geto na mtoto na nita papi. Push to start, hakuna car keys. Tuli kwa slow, but now ni gaspe. Toka gade. Sifanyi tena mambo smarta kama kubol na bowl big. Na kama ni door, more greed. I be running this soul league. They say more money, more problems, more stress. I'm not lucky, I'm so blessed kama tila. Bila tandumba kama siyo nyumba, ntavuta tapila.
Sick. So who, yeah? Mwendo ni juu, setwezi kushuka, man. Usawa huu, yeah. Chaguo ni lako kunyoa au kusuka, man. Usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sivuti shuka, man. Usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu.